Studio 80 Halaji Malifu. Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde
gany kadi to boggi jani fanu hala mamadou sama sugu jam nyali sakabe hedi be gorto o bammi anja men ngottude sindugol njoddi juran jego mo gollobe jonno jugibe talki limta gollo CCGR as system welton ke kado anya de bammi junno anya gollidi yuppude mulli ben anya murtere golle golli dal hakunde bamba ko e pari be beddo wayra do woni lamkobe de do lede didde ben riwi goda fufu diplomato bandu anya bamba do sabi ben wattu utto dum ben we holtama franci goto uddama bamba ko do sabi jambi di ngon sama kawal yomen handi bismillah sakrabe yama syndicat ngaji ben ngondi le system ngota gidali mutere golle ben tagal ko gouvernement o bammi ta yo hokki ta yo lalla ben yobude njoddi uñan jeego mo gollobe laamu be hulita non no limta ka tawe be joggi talki mabbe limta gollo am amadou nam ñong gindo woni hore yo system ko don fostango ousmane yalbouli
c'est les gestionnaires de
kumani be haybude gollobe kañu en baawi ittude yubbo inde holitinde gonga e majjun andinde yalla be gon e golle na be gala les services ngaji mabbe sikka fu wala hen sini awa e golle watta hen koyde kanan kobe de gollerde ono di bofi anan bawi wadde mi gollo ka bamdo kan golle o anda elami de golla dun wawa jatteede ella mi wana gollo ka ana hani domi farde famede joni mi dembelti ko gouvernement o fami dun dun bili tafon de dabare wasugul hokkul njoddiji mabbe fa golleji mudun njottine dow de tobere dannugul njoddiji ana la sada sababu wadugul murtere golle
kulta wiide mbernal nyal am sare de sappo jetti septembre ben ardi be ciudi battirdi lede mali burkina e niger to tondra hakillaaji men to waga du to yalla limdu dadda breji seria golli ben nyibe gollo suudu battirdu wotru dental as fadde mabbe tutude talki di wara jo leedi faso captain ibrahim traore metta kunde pari e bamako beedi mbern yaajude berta ko bangal sindugul golidal kabaru denagu e habo tursiya gal lede didde e riwugol diplomate dido mali gonbe pari won hultibe yu sabi gollo goto DGSA nangama li mali kedana festango ousmane yalbouli
lewru tiagal nangugol do bamako do yohan christian bernard vezilier mangal pade DGSA franci kanan ko be leedi franci bammi dabere ribude mali gonbe didon gollobe securite d'etat le ambassade mali gondo pari nde dabre beedi tidal gondo hakkunde de leede didi ko fuddi duubi kewdi joni e wi bamako yohan vezilier kananke gollo le ambassade france gondo le mali ana etawabe bambe anya samminde leedi ndi kanon pari holiti metti mudun wiide yodun yanugol hakke hakkunde leede batte mudun wadde kanjude ribi mali ko be didon nan joni golidal bangal denaga hakkunde pari e bamako ko wadirano leey chumchunka fay etawede tidal ana wodi hakkunde de leede didi bangal politikaku ana way hono ta joni kay o tidal wadi balde seda tagal ko kanan ko be joyon gollobe le ambassade france gondo do bamako do ko kanan ko be leydi mali bi wana yidabe keddo le leydi mendi
bangal pide runde afrika ben hejabe didi mali puddan nyande alande so league champions stade mali bamako me mondran as tampet mukaf ben centrafrique watu salifonato cameroon ton joliba asi ben fidan nigeria ben abia warios watu 15h de yo bangal coupe caf moussa bouli woni donc kabaru ben bilki sembe chaldi kedana ko haldo fustan ousmane yalbouli
le fuddode hitande ana diidi fane hollita hakkilo mudon homa wawi hawde sabi sa yeybe a wawa holtinde ko woni hakkilo maɗa wala ko fama e dow mabɓe sanne ka noon ɓe gonde wadde boɗe mabɓe le fuddode piɗa hakkunde club ngaji afrique ka sini andari dow anniyaji fiyoɓe ɓe ayiyanka tan eɓe gondi soobe eɓe jiiɗi ɗaɓɓade o nokku ɗum woni ko moƴƴi sanne dow joliba kañi stade mali bamako fay e tawede guɓal leydi république centre afrique kañi abia warios niger wona tiɗuɓe fiidude sanne stade malien kañe joliba e hakkillo an e mbawi yaade yeeso hay ɗum fawi dow hakkillaji mabɓe tinnare mabɓe e haɓade fa nawa fiyoɓɓe
tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
bangal bawdi kabaruji amen yontere nde kadno festango Ousmane Yalouli
kabaruji gadile yontere nde ana hen fuddugol yambere nay berde be noddire semaine nationale de la réconciliation woni yontere kejnaande dewrintinal hakkude bibbe leydi ndi Cécile Thioubado hikka tawangal fina tawa lato sababu ko watta jam leydi AS golleji mudun jokinan fa noga e go lewru septembre ndu kabaru goddo mahalmun hala sanhele yontere nde ana fawi dow murtire golle balde tati ko fedde musel en anni fuddude jetti lewru octobre warorun ndu ko be dartata yo bamtugol le o wakkati fu musel en yoppabe golle le jande l'école chrétien en catholique nadde e golle laamu timiniren di kabaruji halde hala hippugol gol jom en kabore ngadi dow hijande doytannonde mobilaji gaddoji essentielji fa otti dal hebene jogala horeji gouvernement o holti wide imadraji mbawra fu ngadirte elande na gwan hebe no essentielji natirta le leydi mendi
dokkatene kabaruji hande yo en kirejo